nimewaza vingi kalibia siku zima. Maneno yako yanochoma wangu kima, ulisema nitakuwa wako tukaishi si daima. Umekwenda mbali kipenzi, leo nimewaza vingi kalibia siku zima. Maneno yako yanochoma wangu kima, ulisema nitakuwa wako tukaishi si daima. Umekwenda mbali kipenzi, ambacho kijifichi tumetoka mbali sote kwa furaha ila so kama awali. Ukiniona unanuna tena unaninyali, ila si ajabu kiwa ndani chini unajinamia. Hata mimi napitia chini kujinamia, chini kujinamia, moyo wangu naumia na mchumba umenikimbia kipenzi. Hata mimi napitia mama sikuwe wote, tuka hapa tuzikwe wote. Nini chozo kilicho fanya mama unitoose? Minalia siku zote na juza kukona boya, kipindi unanipeni nike kutuza ngefaidi langu kuna. Minabaki na umia kikumbuka liyotenda, weni sane minajua unanipenda sana. Ila so kama awali, ukiniona unanuna tena unaninyali, ila si ajabu kiwa ndani chini unajinamia. Hata mimi napitia chini kujinamia, moyo wangu naumia na mchumba umenikimbia. Basi uni nyumbani twajenge changu kipenzi, ondoka wewe menita wala simanzi. Jenge changu kipenzi, tangu mondoka wewe menitawala simanzi. Mina kupenda wewe kwa wengine si sedensi, sitaji mwengine we mina waona makuzi. Mama, we mama, la 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 la. Simlisemba mnakuja ala kukatisi wao, nyimbona mnazingua.
We're gonna make it.